Nyingizwa kubia dagala mugwanga chi National Drug Authority cha tongoza kawefuwe okusomesa avuvuka abali wakati wa miaka 12 okufa ku miaka 22 bategeera obulabo buli mu kozesa ebiragala dagala nga kawefuwe ono olwagala agenda akwate eggwanga lyonna olwate ensi ewone embeera waliwo embeera eriwo ng'abantu batera okukozesa ebiragala ng'amafuta nekibaviirako okufiirwa obulamu bwa obwoli obw'ekivubuka olw'okwonooneka.
Mu disitulikiti ya Mityana, kaweefube ono yatongolezeddwa ku ssomero lya Mumusa High School ng'eno Kalungi Fred Kabuye okuva mu kitongole ki National Drug Authority mu yafeesi ey'omutabaganya w'abantu atubuulidde ekigendererwa ekya kaweefube ono agenda okwetooloola eggwanga lyonna.
Mu kampeeni eno egendereddwamu okulwanyisa ebiragalagala mu kitundu kino eky'emityana n'ebitundu ebikyetoolodde naddala nga tugenda mu luwummula. Naffe ab'NDA tusuubira nti olutalo luno olw'okulwanyisa ebiragalagala lwa buli munnayuganda, omukulembeze, omuzadde, ab'emikutu gy'empuliziganya, abakulembeze ab'ennono, abakulembeze ab'amadiini, abatwala amasomero ate n'abaana baffe wamu n'abavubuka, mujja kukkiriza nti ensangi zino tulina ettemu eritannyonnyolwa naye nga mugenda okwekkaanya oli eyassa omuntu, eyarepinze, eyamutemye yabadde akwesezza enjaga oba yabadde akwesezza amayirungi. Ne tusuubira nti engeri yokka gye tusobola okwewala ebikolwa ng'ebyo n'ebisingako n'obulwadde obusaasaana ennaku zino ku misinde egyayiriiri kwe kusobola okujjukiza bannayuganda nti okwesa ebiragalaga kya bulabe tekikoma kulwaza bulwaza gwe abikozesa naye kifuuka eky'obulabe eri abantu abakwetoolodde. Wamukimanyi bulungi nnyo nti amaka gaffe gagudde olw'entale eziri mu maka gano ezitatadde nga ziva ku butamiivu ate nga bw'otunuulira obutamiivu buva ku mwenge olumu gwe tuyisa mu bitundu byaffe. National Drug Authority kwe kuvayo bukuukuubira egatta amaanyi n'abakulembeze b'ebitundu, abenzikiriza, ab'amasomero, emikutu gy'empuliziganya nga mmwe abali wano, tusobole okujjukiza bannayuganda nti buvunaanyizibwa bwabwe naffe okutaasa eggwanga lyaffe okugenda mu katyabaga.